Tanzania. Kama Chris Laos, ama nifurahia Mzidi kutambia, na mimi nakwambia Tukaruka kwa furaha Kwani tumejaliwa, inchi nayofaa Na watu wanaofaa, hata wageni wamekiri Kwamba Tanzania ni nuksi Upendo na umoja kote nchini Uchumi twa ujenga kwa makini pole pole mambo dole tu Irwana chembe chembe za karaha fuu Wabamba de shangilia, uhuru twa furahia Ipasava twa tumia, diplomats twa kumbia Twa ipenda nchi yetu, idumu Tanzania
Tanzania, idumu Tanzania Idumu Tanzania, na ipende Tanzania
That's why
Tanzania,
idumu
Tanzania
Idumu
Tanzania, na ipende Tanzania